Wakiba Wanyama class guns are building.
Making, biking.
Building. No, you shake your head. Press on me. We are not in there. We are press on me. We are not in. No, you shake your head. Press on me. We are not in there. We are press on me. We are not in. No, you shake your head. Press on me. We are not in here. We are press on me. We are not in Sister Pippa Kibenten Natanua Kibenten Sintarinka Kibenten We are Vimpa Kibenten Namazagiran Sugar Mami Sisen Yuzika Nyongangu Wankeju Wantamambiani Naona Kama Utang Siyamini Asiran Yeti Mama Shaban Kasema Nani Pendami Natena Nkikupari Atani Pashambara Uwan Tena Tani Panahati Yote Marian Kumi Sintatamba Kibenten Inavimba Kibenten Natanua Kibenten Sintarinka Kibenten Tawne Shaguri Apesa Mie We are not in here. We are press on me. We are not in town. You shall get a press on me. We are not in here. We are press on me. We are not. Mami cani panon. Leoni katumi. Atawara vijenchere vitani komana mi. Muro sema na lelewa. Taki shobom diju. Nasema mpaji gei gei mtaji ju. Doi jongi benteni natanua. Wanafti mtaji gei gei mtaji ju. Doi jongi benteni natanua. Wampe ya mtaji jei jei mtaji juu Zoi doki menteni natanua Na unyesha juu ya pesa nye We are not ileo We are pesa nye We are not ino unyesha juu ya pesa nye We are not ileo We are pesa nye We are not Haya tena chukua jombo washa jombo twinki yede beni Washa, washa Twinki yede beni Chukua jombo washa jombo twinki yolongoni Washa, washa Twinkie yolongoni mwanya Chukua jombo washa jombo twinkie yede beni Washa, washa Twinkie yede beni Chukua jombo washa jombo twinkie yolongoni Washa, washa Twinkie yolongoni Heo, safari ya kidimpwi Safari ya ulongoni Safari ya kidimpwi Safari ya ulongoni Weji huli ya pesa iyo We are not in here We are pesa iyo We are not in on yesha Weji huli ya pesa iyo We are not in here We are pesa iyo We are not Kiba Uwaka pigaga sabufa window Na mchona tamu